On est Crispo, yo Lego, on s'est tous les boys. Logan, on est VIP, Lego. Wallet ma VIP, wallet ma VIP, Lego. Wallet ma boy, yo Lego. Hivi majuzi nilikuwa in diapers, nikapanga mavazi kwa black book paper. Then I run the game for my newspaper, from city hopper. Then I use my chopper, Missy Danda, bado miss yule chopper. Sina hangover, jana siku kesha machupa. Nite OTS, Marisa Chipapa. Nipe MIC, mina yule rapper. Sinisaka hapo, utanipata hapa. Taku roll kwa wapa, mina yule rapper. Nina pesa mingi, maos na magapa. Kila gezo sawa, na sinanga pupa. Mine impossible, kama gari ya kopa. Mini untouch kama vumbi na pepo, kila kitu sawa. Mino yule rapa, juniko comfortable kama Queen Europa. PYP, ni ma VIP. PYP, ni ma VIP. Ate, PYP, ni ma VIP. Wane iko nini, wane iko wa. Ate, PYP, ni ma VIP. PYP, ni ma VIP. Ate, PYP, ni ma VIP. Wane iko nini, wane iko wa. Rabuka, sudungi, swiss, barabuka. Manze wakati Crispo, ako na mandula. Kwanza kwa mchana glade masupra. Suna jomini safara wanga na sunguka. Nime stili kwa mta nisha kwa strong ka chuma.
Chuma kama chuma.
Rabuka sudungi swiss barabuka. Manze wakati Crispo akona mandula. Kwanza kwa mchana glade masupra. Suna jomini safara wanga na sunguka. Nime stili kwa mta nisha kwa strong ka chuma.
Chuma
kama chuma,
chuma.
Chapa raondi,
raondi.
Chapa raondi,
raondi.
Chapa raondi kila place mina tambo.
Raondi.
Chapa raondi,
raondi.
Chapa raondi.
PYP,
ni ma VIP. PYP, ni ma VIP. Ate, PYP, ni ma VIP. Wane iko nini, wane iko wa. Ate, PYP, ni ma VIP. PYP, ni ma VIP. Ate, PYP, ni ma VIP. Wane iko nini, wane iko wa. Maro baro, tumekaribia sana. Si so my enemy, si ni my brother. Pale mtaani wana jenga njika chana wakisima slogan. Nime hold them I see, mina yule MC. Wananita KC, yule paka mousi. Kiza kilele za wale matausi. Waki dance duty ni kwa beat ya Big C. PYP, ni ma VIP. PYP, ni ma VIP. I said PYP, ni ma VIP. Wane iko nini, wane iko what. I said PYP, ni ma VIP. PYP, ni ma VIP. I said PYP, ni ma VIP. Wane iko nini, wane iko what. OCS, mina yule boss. Just good behavior, ama niku close. Nina run the game, kama 254. Niko on the top line, kwane ika what. It's a Sunday morning, early in the morning. Nime shika Bible, kwane iko nini. That's ni lazima, mina yule mwamini. Nime have a seat, wengi hawamini. Ni lazima ni rev, don't you a mini brave. Niko ndani ya game, yani ndani ya cave. Nime wear the crown, mina yule king. Nina rule the land, hope una see. Ukibisha nena mi, utapata shame. Ukipata shame, bado mina get fame. I'm not that tough, but you can't be my game. Naka weni mwizi basi, still my name. PYP, ni ma VIP.
I said
PYP, ni ma VIP.
What?
PYP, ni ma VIP. PYP, very important people.